Belega was in der Seele.
Hey, yo, next stop. Tanzania Zambiana. One man. It's Maximum on the beat. Kwa Belega was in der Seele. MK4.
Yeah, hata siwe baby. Kipenzi cha roho yangu. Moyoni mwangu peke yako menicha. Miesa I'm lady. Kuwa nawe milele we chuchu. Usiche kugaili ukaniacha dolo ata. Suna chweka kwako nimezama. Sitisha nipende basi. Pendo bane na kipini. Oh, aye. Awatabaki kutazama. Pendo letu ni mwendo kasi. Na wambie misi shuki. Oh, oh. Shindwa kuchizuia kukufata popoto lipo. Oh, Desire,
I love you.
Nakupenda sana.
Wagandiri ketobela, chete gatali kobele kutobela Tagu chintu chundivula, chitavo chili mumo yuchi suvula Kuhumbo kwebele, mupandi ndendi wepekele nchembele Segungwe kuliba sima kwetele, malinga koligo musi pebele Nchembele kulimbe kuyenda pebele, jigaga kuko palimu jinyongole Ndondiwe malaika, kutandilegi kutaga njiga Iba silu silu aboko huniga, jilenga kutu kama unomuniga Kutivili vana gazi tagungwe kumbashitana ndiva wonanzi Heyo ntobela mama hila ndipa akutakaligana Pele kujujuliga mburi mwana Kutinda pula transporti mana inga kupenga gajinga gavaneba Paga kapo mpe mutulundulundu paga kato mkei Kubalega basune vajele mojiba nda mami wagandia
Ntobela wagandisi ntobela. Ntobela chetaliki kukutobela. Antovela, wakantizi antovela. Mina shindwa kuchizuia kukufata popoto lipo. Oh, Desire,
I love you.
Nakupenda sana.
Thanks for this one, my blog.
Alege basune bajele.
Zenwap.com.